Hakuna wengine zaidi
yako
we mpenzi. Hakuna wengine zaidi
yako
we mpenzi.
Why fanya raka minataka demjo. Uje tuonge tiamalize yeah. Now it's time for you my love. I'm always down for ya. And I'm never gonna let you down. Malaika we wako nimefika we. I dedicate this song for you girl. Uwe my special kwako na Zuka tatama. Zidisha my love. Vile nasikia raha kukupata we mama.
Niko macho na waza. Hivu nafahamu wendo wangu mwangaza. Hivu nafahamu sina hata pa kwanza. Mkeshki ni hacha ya kia Mungu ntadata. Nipele kwe mirembe, hijikate na wembe. Cheese kama cheese wa kukota makopo. Furaha kiyako hata kama kwa mkopo. Napendo na vosuka hizo rasta gadi. Napendo na vovaa sket fupi odi. Nitege unavoweza hake nani mina penda. Nile kama njiwa na vomlea wake kinda. Soge upande wangu ni kulinde kwa salama. Nafaa unavosema come here to your mom. Niroge kama uchawi upo baby niroge. Jacuzzi limejaa maji baby tukoge. Pendeze mbrembo wangu ili joni tutoke.
Nikwambie ninavyo kupenda wewe. Njoo nikwambie ninavyo kupenda wewe.
It's Louis again. Sometimes I confess to you. Hakuna mwingine. Believe me. Sometimes I confess to you. You're my darling, my love. Come, jiggy, my
no ID.
Baby, gonna tell you something. Me like you when you love me more. Baby, slowly put it on me. Me like you when you do it so. My sweet mama from Jamaica. If you ain't been a damn mama like. If I'm bully, I'm your baby girl, I dig. Me na jiga so yeah.
Salia Benji.
Yeah, yeah, yeah.
Ooh. Yeah.
Okay. Ni lugha ipi itaongea kweli bila nguvu ya fedha. Tamu asali compare pilipili. Chaguo pita niweka. Hivi nitakuwa sawa nikikuambia. Unipe dhambi za kumi nichagwe moto. Usiniamini nikikuambia. Takupa magorofa mini rudi.
Haya moyo si mwili. Kwenye baridi koti si chochote. Umenshika akili kama chizi vyovyote. I don't care.
Nikwambie navyo kupenda, baby. Njoo ni kwambie navyo kupenda,
navyo kupenda.
Hisia, hisia, baby unachanganya kwa hizi hisia. Imagine nina jina la nasinzia. Baby kama moyo kaini mbio kana kimbio. Sake nini tena, ona wewe mwisho nisha sema. Sijaribu kwaza hata kunitema. Laba kama upendi kwa unanikie.
Enjoying your pain, your pain, your pain.